Solo
this is
Ludum
Records.
This is Ngwari leo nuku papava, kalu na mdiyo wangu sapava. Dewa nuku nyepera, pangu haichi kukwerera. Doda kumbuza sasha unudakuwa, doda kukureta indo kudaruwa. Andi ni uosha, doda kukureta njishasha. Havana siva, havana chave na kuta. Bizi kuku jira nguwa
Chave tambo, pipi wewe
Chave na kuta
Chave tambo, pipi wewe
Rikumanya crazy mamai Kutirwa nirudo ndaka zarandai Mwiera moyo ndo kuchengete sa moyo Nda tipi samsandi sisa mjolo Kamana kama ipetina Kuchukuta west na sindo kuma Dream puno ne marina sindo kuma Uya kuno uone kutuno tura
Havana chave na siva
Chave tambo pipi wewe
Havana chave na kuta
Chave tambo pipi wewe
Bizi kukujira nguwa
Chave tambo pipi wewe
Chave na kuta
Chave tambo pipi wewe
Ngwari leono kupapava Kalo na mdiyo wangu sapava Dewa nuku nyepera Pangu haichi kukwerera Doda kumbuza sasha unudakuwa Doda kukureta indo kudaruwa Andi ni uosha Doda kukureta njishasha Havana chave na siva Havana chave na kuta
Chave tambo pipi wewe
Bizi kukujira nguwa
Chave tambo pipi wewe
Chave na kuta
Chave tambo pipi wewe
Rikumanya crazy mamai Kutirwa nirudo ndaka zarandai Mwiera moyo ndo kuchengete sa moyo Nda tipi samsandi sisa mjolo Kamana kama ipetina Kuchukuta west na sindo kuma Dream puno ne marina sindo kuma Uya kuno uone kutuno tura
Havana chave na siva
Purchase your tracks today.